ya usiku Bewa, waiter, leta, lewa, bewa
Hatupimiwi hewa,
hewa
Tupo site buda siko keja,
keja
Kata sim namba ni mteja Nishere na inatuweza Hatupimiwi hewa,
hewa
Tupo site buda siko keja,
keja
Kata sim namba ni mteja Nishere na inatuweza
Majuto mjuku Kuishi bila purpose walaini udu Wengi mna fake it ku make it be true Aba indi kilia nenenete you Aye, kamba vibes over here Kaseka ukea, kuchain karibia Sako zitashika kuna mizinga na mabia Tuko so adisia, sina mashilingi toma mia We, lenga stress Achilia mwili, wacha kujimess Right left, pole pole tunaflex Mbele, nyuma, break your ways Hatupimiwi
hewa
Tupo site buda siko keja,
keja.
Kata sim namba ni mteja Nishere na inatuweza Hatupimiwi
hewa
Tupo site buda siko keja,
keja.
Kata sim namba ni mteja Nishere na inatuweza
Weka, weka ongeza kwenye meza Tuna kesha, kesha mwenye ndi ukenga Nenda, nenda tuyenda mamplay na watoto wakalale kesho shule ni mapema Mbu, 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 ito kwete to yumi na mwao yu Wengine wamejaza na kwa lu, akible kitu mtaftie karu Mbona macho zimenyanya, uko shua uko sawa Na mbona uyu amelala, ama ni steam zimepanda Hatupimiwi
hewa,
tupo site buda siko keja,
keja.
Kata sim namba ni mteja Nishere na inatuweza